waka, wagwan. This is Snowflake Elegant Dance and Solution, Dance and Transition. Wagwan Liani, let me talk about Lucky Dua.
Iani na dufla, Iani dufla,
Elegant
waka waka.
Wanasema nimesota, misina do. Mara niko wash wash na washa do. Wacha ku spread hizo rumors. Wacha ku spread hizo rumors.
Dada mas,
wanababaika sana wakiona vile Mungu anafungua njia. Mwenzangu we pambana, usiseme Illuminati na nisaidia. Wanahangaika sana wakitafuta vile wataniharibia. Kile nachopata naridhika na najivunia. Wanasema nimesota, misina do. Mara niko wash wash na washa do. Wacha ku spread hizo
rumors.
Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha ku spread hizo rumors. Dada mas,
Don't spread.
pambana, usiseme Illuminati na nisaidia. Wanahangaika sana wakitafuta vile wataniharibia. Kile nachopata naridhika na najivunia. Wanasema nimesota, misina do. Mara niko wash wash na washa do. Wacha ku spread hizo rumors. Ati gari yangu ni alone. Mara nimewekwa na sponyo. Wacha ku spread hizo rumors.
Dada mas,
don't spread.